umva aha hose dore wese mwene iyi urabona ko itujuje ubuziranenge indiri hari ahirya yarasenyutse nahari yuhageze wasanga ntawe se akagace kose izingo zihari ntawe sihari ifite ubuziranenge
umwe mu bategarugori batuye umudugudu wa Ruganda umurenge babwishyura mu burasirazuba bw'u Rwanda arantambagiza gasozi haruguru y'ikiyaga cya Kivu akanahandi nuduca mu minsi ishize icyorezo cyakorera cyavuzaga mu buhuha kubera umwanda uva mu misara n'ujya mu kiyaga cya Kivu mu gihe cy'imvura
nkiriye cyo gihari igipfutse ntigeze gute ugisazize
muramuhagararaho mute
kuri ya nyine ubireba birabite niyo mpamvu nta kintu nagomba
mu gihe cy'imvura gaba bimeze bite
ubwo nyine no kuvuga ngo mu gihe cy'imvura byo biba ari umwanda mu buteye isesemi ni naho yikorera yaturutse kuko yarabihuruturaga byose ikajyana mu mazi ya mazi tukayavoma tukayakoresha n'iyi misozi yose ahagutyo ureba ni umwanda gusa kuko niba umuntu ageze hano nk'umuntu w'umugabo ageze agasanga iyo yarasenyutse ari hina hari ya mu myumbati cyangwa nyuma ya kiriya gihuru ahituma imvura negwa izabikukumura nitanagwa zasazi zizavaho zize hano abana biruga batoragura utuntu zijye ku masahani ubwo nyine imyanda igwire gutyo
mu byumweru bibiri bishize nibwo amakuru yasakaye ko icyorezo cyakorera kibasiye abatuye umurenge wa Bwishyura ubarizwa mu mujyi wa Kibuye ubuyobozi bw'ibitaro bya Kibuye bwemeje amakuru ko cyakuruwe n'umwanda wo mu kiyaga cya Kivu Motwa Toma umunyekongo utuye ku Kibuye nawe mubari bibasuye na kolera
Demide kolera je peux vous dire ceci j'étais attaqué ici de l'autre côté
Icyorezo cya kolera nshobora kukubwira ibi naribasiwe hano ku rundi ruhande munsi yariri ya shuri hari umwana wari wibasuye bwa mbere wagiye mu bitaro bo nyuma ninge wakurikiye nibasuye n'icyorezo cya kolera neza kumva nano bantwaye nk'agahinja mu mugongo kungeza ku muhanda hariya bahamagara ambulance yageje kwa muganga ntanga amafaranga 5000 narakize
pour l'ambulance je suis guéri
mu kiganiro yahejwe ya Amerika bwane Emmanuel Mutuyimana umuyobozi w'umurenge wa Bwishyura ikibazo kirimo yemeje ko nyuma yo kubona ko icyorezo cyakorera cyadutse gitewe n'amazi mabi bafashe ingamba zo gutanga amazi meza ku buryo n'uvomye mabi mu kiyaga afite imiti yo kuyasukura amazi y'ikiyaga cya Kivu afatwa nka nyirabayaza na w'icyorezo cyakorera Karongi na n'ubu niyo bari kuvoma imivumba y'ikiyaga cya Kivu mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi hamwe muhavugwaga kolera haruguru yaho urabona ko nta misarane bafite kumvura rero ngo imvura irakumba ikazi kamena mu Kivu abandi bakavoma bagatekesha bakanywa nawe ndakubonye uje kuvoma
nje kuvoma amazi y'ikivu
kubera iki
nta amazi ya robine dufite
murayakoze iki
turayatekesha tukanayanywa
Muyavomye imyaka ingahe y'amazi?
Navomye imyaka myinshi.
Twakomeje gushaka ababishinzwe ngo tumenye uko icyorezo cyakorera gihagaze ku Kibuye Magingwa ariko ntibyadukundiye. Icyakora ubuyobozi bw'umurenge wa Bwishyura buvuga ko amakuru aturuka mu bitaro bya Kibuye yemeza ko mu minsi ishize nta barwayi bashya bagaragara ku buryo ngo no mu bitaro hari hasigayemo abarwayi bakorera babiri. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika ku Kibuye mu burasirazuba bw'u Rwanda.